ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele, thokoze kakhulu futhi ngamukele engosini yethu e-fresh ngengusibonelo Bhithi wakangema ongumlomo kaBenedict we-Christianity Works. Ukuhlanza zonke izenzo zakho, noma ngabe yiziphi empilweni yakho obonayo zidinga ukuhlanzwa, akulula, kunzima. Lezo ndwayezo zifa kanzima, zibukeka zifuna ukunamathela kuwe qede zikudozele phansi. Awu, mhlambe ngabe yimina ngedwa yini oyezwe lokho. Lo msebenzi wokuhlanza izenzo zakho ilokho abafundisi abakubiza ngokuthi ngokungcweliswa. Futhi othandweni lakhe olukhulu ilokho kanye uNkulunkulu asibizela ukwenza. Eyokuqala kwabaseThesalonika 4:3-6, ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwenu, ukuba nidede ebufebeni, ukuba ilowo nalowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha, kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu, ukuba kungabikho noyedwa omonayo aphambe umfowabo ngento, ngokuba iNkosi ingumphindiseli kukho konke lokho, njengokuba santshela phambili saqinisa. Mlaleli, isixwayiso esiqinile lesi nembala esikhuluma ngqo ngomoya wethu wokunqekuzela izono zethu ngekhanda qede siyifihle ngaphansi kwecarpet, ngalenza iphutha uNkulunkulu izono zethu uyithatha ngokuserious kakhulu, ngangokuthi wathumela uJesu ukuzofa esiphambanweni ukhokha inani elalifunwa ngobulungiswa bakhe, kholwa nguye qede izono zakho zithethelelwe ngokuphelele. Manje futhi uNkulunkulu usekubizela empilweni entsha, ufuna ukukhulula emphumeleni yezono zakho ngokuhlanza zonke izenzo zakho. Futhi akuyona into le okumele uyenze wena ngokwakho, ngoba uthumela umoya wakhe, umoya ongcwele ukuhlala ngaphakathi kuwe ukukunika amandla ukukwenza ube ngcwele. Ngakho ngokuzayo mhla ulingwa ukuyithatha kancane izono zakho, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa. Ukuyithola devotion afresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.